day. Hey town, hey town, Pizzo.
Stalling on the beat.
Hey, chupa mbili mbili bili nipe mimi after hapo misilipi. Watu sili sili kichwa bila kile mnaingizwa na injili. Nyumba bigi bigi penda sitting bana kuna mkeka hapo chini. Taizi, pianga zangu limbi after hapo nipe ngingi. Seashell, ni seashell, tupo simbi. Uji zangu zote wimbi, nite bwana weni baby. Cash money bila wizi, yeah. Ukihala number busy, soma bio hini physics. Cash money bila drizzy, yeah. Za ovyo pana penda mimi, otoyo nyama zangu nyingi. Kampwa nitoka bara, yeah. King Pizzo de a ring nico set
umbelela lela umbelela umbelela lela umbelela oko bina zuke oko bina zuke oko bina zuke oko bina
zuke miela 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 yala 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 miela 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 yala 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 siji jiji mimi niko kijijini shamba ndiyo mazoezi mashimoni lindi buda hadi lini utakuwa zero grazing tuko busy sisi nyinyi kila wiki bale bezi mkolezi double z Zidane niko Ben siku chezi ambia kaka sindio mambanga ukishikwa piga simu bana nisafisha gerada yangu ni mada na siku ifanya stenje bro kata tenje zetu ni nganya na niza wanga ohanga jina langu wana lamba washara danani namba usichoke kaza kamba kamba fupi panda lada superstar uliza NASA
umbelela lela